magwala munada. Shamsa, maske,
limbona,
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 limbona. Wanya tema ke lwane ba kwatile lwa baraka ba le madume yao. Wanya tema ke lwane ba kwatile lwa baraka ba le madume yao. Wanya tema ke lwane ba kwatile lwa baraka ba le madume yao. Wanya de ba kozi ba kwatile lwa baraka. Wanya de ba kozi ba kwatile lwa baraka ba lilifona batswari. Wanya de makelwane ba kwatile ligeti ba kile te lutena lana ka tena lana. Wanya de makelwane ba kwatile ligeti ba kile te lutena lana ka tena lana. Wanya de ba kozi ba kwatile lwa baraka ba Baba, Bilu, 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 Baba, Bilu, 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 Baba, Bilu, 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 Baba, Bilu, Bilu, Baba, Bilu, Bilu. Wanya de makelwa ne ba kwatile, ligeti ba kile te lutena lana ka tena lana. Bilu, Baba. Kwa kwa dini lwa baraka ba lilifona batswari.